Se con Peter Raymond. Raymond.
A day survive to tell them.
Ulijema, emizia jejivanga,
jejivanga.
Ulichenya, ulichenya ulichemba,
ulichemba.
Sivali zanzo, zikuwa siziweza,
siziweza.
Yete meza, kambali sekuluganda,
luganda.
Mimo, mimo.
Insacha kapige,
popo wa zina,
ya zina.
Insacha kapige,
zina, zina, trap it down zina.
Chogula ukalao, yangu wangu sarao, chochira wa marako, chinji kuhonzi jako, pie bikalo inalo, nyenya mungu butio, yo wanu mienyini yo, kwanyu mie minyi mozina.
Drop
it down,
zina.
Drop
it down,
zina.
Such a
puppy girl,
zina,
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 zina. Drop it down, zina.
Drop it down. Hey, omana wa mu italinda, andaluranga kute wenga, anyumiro bukoye baba. Wala ibebio liso tenda, kuganya Rihanna bada. Omana wa mukaga mama,
mama.
Chidongo chikuwa nyo hada.
Insacha kapige,
popo wa zina,
ya zina.
Insacha kapige,
zina, zina, drop it down, zina, drop it down, zina.
Insacha kapige,
zina, zina, popo wa zina,
ya zina.
Insacha kapige,
zina, drop it down, zina,
swagalio zina. Omwana wa muyita linda, omwana wa mukaga mama. Chidongo chikuwa nyo hada, ije yongeza ko aya.
Insacha kapige,
popo wa zina,
ya zina.
Insacha kapige,
zina, zina, drop it down, zina, drop it down, zina.
Insacha kapige,
zina, popo wa zina,
ya zina.
Insacha kapige,
zina, drop it down, zina,
drop it down, yeah.